Shabalala. Oh, Shabalala. Mother, me, my dear Shabalala. Oh, Mama, Shabalala. Chacha, Shabalala. Oh, Shabalala. Mother, me, my dear Shabalala. Mother, I'm going to get the game.
You okay, B?
Weka pale kwa, afya tena kwa, twende tena kwa. Baka naomba ulize, yobu naomba ulize. Baka naomba ulize, yobu naomba ulize. Baka naomba ulize, yobu naomba ulize.
Wambile wa kimataifa. Ah, muka konte.
Misha liya gali.
Mwaga mai katikati, mwaga mai kiyogele.
Ushutu, ulia.
Mwaga mai, ushutu, kiyogele.
Ulia,
yanga yo.
Dr. Sharif Mapete, Chuma Moja, Skua Yoyo.